dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi kuza ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo ku munyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana ukorera mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda no mu gace k'Uburasirazuba ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aratubwira ku bibazo bigaragara byigaragaza mu makoperative mu Rwanda
amakoperative afatwa nk'inzira idahuje yo kwiteza imbere abantu bakoreye hamwe bakabasha kugera ku cy'umuntu nk'uko atashoboraga kugeraho kugeza ubu mu Rwanda hose habarurwa amakoperative hafi 900 arimo ayacuruza imari ni ukuvuga amakoperative yo kuzigama no kugurizanya arimo za sako 416 n'amakopeke 31 yose hamwe akaba 447 aya makoperative acuruza imari afite imari shingiro irenga miliyari 28 akagira ubwizigame bw'abanyamuryango burenga gato miliyari 68 z'amafaranga y'u Rwanda amakoperative adacuruza imari arimo yakora ubuhinzi ubucuruzi bundi no gutanga izindi serivisi asaga 185 ayayo afite imari shingiro ingana na miliyari 14 akagira ubwizigame burenze miliyari 42 aya makoperative yose hamwe afite abanyamuryango basaga miliyoni 4 ni umubare uri hejuru cyane ugereranyije n'uw'abanyarwanda bageje igihe cyo gukora ni ukuvuga bari hejuru y'imyaka 18 y'amavuko basaga miliyoni 6 none niba uyu mubare wose w'abanyarwanda uteze icyerekezo mu makoperative bibumbiyemo kandi hakaba havugamo urusobe rw'ibibazo bimenyerezwa ry'umutungo kwikubira imitungo kwa bamwe mu bayobozi n'ibindi inzozi bafite zizaba impamo zite amakoperative avuka ate arasabwa kuzuza iki ngo yemerwe ese iyo havutse ibibazo bikemurwa bite ibi ni bimwe mu bibazo biza gusubizwa muri iki kiganiro mugezeho nanjye Claude Ganza munyamagana reka dutangirane na Professeur Habimana Jean Bosco umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA utangira asobanura icyo koperative ari cyo n'impamvu ivuka
koperative ugushingwa kwayo icya mbere ni uko tuba dufite ikibazo kimwe dushaka gukemura duhuriyeho kandi tujya n'ubushobozi akenshi bujya no kungana ubundi imitekereze yo kushyira abanyarwanda muri koperative ni uburyo bwo gushobora kubafasha kugira ubushobozi kugira amakuru ariko no gushobora gukorera hamwe muri rwa rwego rwo kugira ngo icyo tutashobora gukora turi benshi tugihurireho tukigereho kandi cyunguka twunguke ni muri rwo rwego rero guhera mu 2007 leta y'u Rwanda yashyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative nta yindi nzira urebye ishoboka gutuma abantu badafite uburyo buhagije nta kindi wakoretse kubahuriza hamwe bagakora bakunguka ku buryo bamwe iyo buryo butangiye kuboneka bashobora gukora ibyabo bagashinga amakoperative ubu ni itegeko rishya na politiki nshya y'amakoperative ni mu Rwanda ni kiri kuvuga iri kuvuga rwose gukomeza gukora nka koperative yunguka koperative ifitiye umunyamuryango inyungu ubu nibyo tumaze iminsi dukoraho cyane ariko icya kabiri ni ugushobora gufasha mu micungire myiza n'imiyoborere myiza y'amakoperative icya gatatu noneho ni ugukorana n'izindi nzego zaba inzego z'ibanze yaba polisi n'izindi nzego ku buryo rwose ikijyanye no gushobora gutuma koperative igira imicungire cyane cyane y'imari n'imiyoborere myiza tubihuriraho tukagenda mu murongo umwe ikindi rero ni ukwimakaza ikoranabuhanga ku buryo niba hari umutungo uri muri koperative buri munyamuryango abona uko bikora hanyuma ibindi ni ukunoza imikorere n'imikoranire hagati y'inzego mu rwego rwo gutuma koko koperative iba inzira n'umusemburo w'ubukungu
ikigo gishinzwe amakoperative kimaze imyaka isaga 11 gishinzwe mu rwego rwo gufasha amakoperative kwiyubaka no kuyaha umurongo w'imikorere yisunze amategeko uru rwego ni narwo rushinzwe kugenzura umunsi ku wundi imikorere y'amakoperative ni urwego rutanga ubuzima gatozi ku makoperative yose rumaze gusuzuma ko yujuje ibiteganywa n'amategeko none ibibazo bihora biyavugwamo bikomoka he Harerimana Jean Bosco avuga ko ibibazo byayo bifite umuzimu cy'amakoperative yari cyo ataritswe amakoperative
ndagira ngo bisobanuke kandi byumvikane aya makoperative amenshi muri kubona yari ama association sans but lucratif cyangwa amashyirahamwe atagamije inyungu ariko aturutse he nyuma gato ya genocide yakorewe abatutsi imiryango mpuzamahanga yihutiye kuza gutabara abanyarwanda kandi birumvikana muri uko kuza kubatabara hakanguriwe abanyarwanda benshi kwibumbira hamwe kugira ngo babone imfashanyo hari igice kimwe rero kinini cy'amakoperative cyari kirayo mashyirahamwe atagambiriye inyungu ariko ubu ngubu yahindutse amakoperative hari amavugurura rero guhera icyo gihe kugeza uyu munsi hari amavugurura yagiye akorwa mu rwego rwo gutuma koko kwa kundi kwa gukomeza kwitwara nk'aho turi muri association yashinzwe na kanaka tubivugurura yewe nabo ngabo bayashinze tukabavanamo hagasigara abanyamuryango koko bibona mu nyungu za koperative niyo mavugurura tumaze mu minsi rero amavugurura twakoze urugero ni nko mu bamotari aho twatangiye tureba umumotari ninde nyuma yo kureba umumotari ninde umumotari agomba kuba arangwa n'iki turangije dukora mobilization dukora ubukangurambaga turangije gukora ubukangurambaga turabatoresha kugira ngo bahitemo aho bari kubonera ari inyangamugayo kandi koko bazabagirira akamaro ayo mavugurura rero ni nayo icyo tugamije ni ugushobora gutuma dukora amakoperative manini afite imbaraga ashobora kwishyura abacungamutungo abagoronome aho ni mu birayi ariko koko bigaragara ko n'intumbero yayo ari ukuba yahinduka akaba yakora n'ibindi birenze ibyo bakora bakaba bashora imari muri business zitandukanye cyangwa no mu bindi ariko niyo nzira turimo kandi nibwira ko ku 1900 dufite uyu munsi navuze ntabwo amakoperative arimo ibibazo ntabwo arenze kabiri ku ijana byumvikana ko rero hari akazi kenshi kakozwe na leta y'u Rwanda kandi twizera ko nako kabiri ku ijana gasigaye karimo ibibazo ari nabyo uri kubona twaje kuri tere kuri filizi twaje kureba mu rwego rwo gutuma rwose aho umunyarwanda ari agomba kuba atekanye mu mufuka atekanye ku mutima kubera ko afite ukuntu ariho
kabiri ku ijana by'amakoperative 1900 na yagera ku 180 ugereranyije n'uturere 30 tugize igihugu byaba bivuze ko nibura amakoperative 6 muri buri karere arimo ibibazo bitandukanye bimwe muri byo ni bishingiye ku mitungo ibindi ni bifite umuzi mu ishingwa ryamwe muri yo twasuye imwe muri koperative ikorera mu karere ka Rubavu yitwa koperative isuku kuri bose kopibo mu magambo ahinnye ikora isuku n'isukura mu buryo bwo gukusanya no gutwara imyanda ni koperative imaze imyaka hafi 7 ariko magingo aya n'ubuyobozi bwayo buvuga ko butazi umubare nyawo w'abanyamuryango bayigize abitwa ko bayitangije bavuga ko bayambuwe n'abayi basanzemo kandi ko inzego z'ubuyobozi zabatereranye mu bibazo batahwenye kugaragariza inzego zinyuranye mu buryo bw'inyandiko mu banyamuryango bari ku rutonde rw'abitabiriye inama ishingiye koperative ari nayo yatanzwe muri RC ngo bahabwe ubuzima gatozi hagaragaraho amazina ya bamwe bo mu miryango y'abayobozi cyangwa abari abayobozi mu karere no ku rwego rw'intara bivuga ko batigeze banatangira imigabane iyi koperative twayikoresheje gusa nk'urugero ariko bishoboka ko ibi bibazo babisangiye n'abandi Bwana Bonaventure mvutse neza n'umwe mu batangije nayo buri koperative ariko babarizwa hanze yayo
cyabaye ikibazo gikomeye muri perezida wacu wari utuyoboye icyo gihe ko yagiye aha abantu ibyemezo by'imigabane kandi batarayitanze mu by'ukuri mu nshingano z'umugenzuzi aba arimo no kubahiriza amategeko agenga koperative dufatikanya na mugenzi wanjye Mugunga Busore wari vice perezida w'inama y'ubuyobozi twandikira akarere na RCA dusaba ko RCA yatesha agaciro ibyo byemezo by'imigabane byatanzwe kandi abantu batatanze imigabane ubwo byari mu 2014 ariko kugeza uyu munsi twari tutarabona igisubizo nta n'uratugeraho cyangwa se ngo twandikire atubwire ati dufite akazi kenshi mwe mwihanganye tuzabasubiza ahora turayafite ayo twanditse dufatikanyije na vice perezida nayo vice perezida ubwo yanditse ndetse nayo witwa Gashumba Emmanuel yanditse nyuma yaho ahabereye umuyobozi yatangiye gusaba abantu ko batanga imigabane atabariza koperative muri RCA ayibwira ko umutungo uri kunyerezwa kandi abantu bataratanze imigabane ariko RCA ntacyo yigeze ibikoraho icyakora twaje kwandikira minisiteri baro ya mbere twanditse ngiyi iyo bandikiye RCA ayo ngiyi minisiteri yandikiye RCA ku itariki 25 z'ukwa kane 2018 iyisaba ko ku itariki 7 z'ukwa gatanu 2018 izaba yarangije gukemura ikibazo noneho rero tubonye ko arasiri gutinda rero bandigenya kwa ministre w'ubutegetsi bw'igihugu kumenyesha ko twatumye inama y'inteko rusange dushingiye ku itegeko iyo nama tuyisinyaho turi abanyamuryango ntacyo arasiri yigeze ibivugaho kuko izi ko twari twashingiye ku itegeko twabandikiye tubamenyesha ko igiye kuba iraba ku itariki 17/6 dufata imyanzuro yo guhagarika abayobozi bariho mu buryo butemewe n'amategeko no gusesa inzego zose dushyiraho izindi nshyashya twemeza ko ibirango byacu twakoreshaga bikomeza gukoreshwa byari byarahinduwe
bihindurwa nande
n'abo bantu nyine binjiye muri koperative batabifitiye ububasha kuko byabafashije kujya ku makonti babona uburyo batangira kunyereza umutungo wacu kubera ko koperative yatangiye gushorwa mu manza kubera batangiye gutanga amasheka atazigamiye batangiye kutishyura abantu aba barega bagiye mu manza tubona ko imanza barashoyemo koperative ariko bizagira aho ingaruka. Dufata umwanzuro tumaze kumenyesha amabanke, tumaze kumenyesha abakiriya babyumvise amakonte bayahagaritse, abo baretiraga babakuyeho bashyizeho twemeje mu nteko rusange kuko twaberekaga mu by'ukuri ko koperative ifite banyirayo, ndetse bakagira n'impungenge z'ukuntu bagiye bahindura abantu ku makonte batarebye state. Tuza gutungurwa n'ibaruwa umuyobozi farasi yanditse ku itariki 26 z'ukwa karindwi 2018 avuga ngo ibyo twakoze ntabwo abyemera. Yavuze mu itegeko perezida uhari Mugomberwa Jackson ariwe ukomeza kuba perezida, mu gihe aziko mu 2015 twabandike tubabwira ko hari abantu bari kwinjira muri koperative ku buryo butemewe n'amategeko. N'uyu yararimye yandika mwemeza kandi afite stati yacu iriho abanyamuryango bashinze umuryango. Aba rero batashinze umuryango ribo basigaye bayoboye nibo batunyerereje umutungo. Icyo dusaba kandi dufitiye icyizere ni uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izadufasha kugira ngo iyi myanzuro twafashe ku tariki 17 z'ukwa gatandatu 2018 ijye mu bikorwa, inzego zemejwe n'inteko rusange zitangira akazi, noneho hakorwe audite n'urwego rwigenga bigenga bemewe na BNR bagaragaza ukuri abanyereje umutungo, abagiye ku makonte, abaduhinduriye ibirango bagaragazwe bikurikiranwe n'inkiko.
Twashatse uruhande rw'abavugwaho kwigarurira koperative batanatanze imigabane bakirukana bayitangije. Bwana Ntizumwami Mugomberwa Jackson ni uyobora Kopibo muri iki gihe, ntabwo agaragara ku rutonde rw'abantu 11 bitabiriye inama ishingiye koperative ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2011 iza guhabwa ubuzima gatozi ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012. Iyo umubajije abanyamuryango bagize koperative ayoboye, ibisubizo biravuguruzanya. Avuga ko abanyamuryango ari 9, nyamara mu gitabo cy'abanyamuryango hagaragaraho amazina y'abantu 17.
Yatangijwe n'abantu 15, abantu bayirimo uyu munsi 9, uyu munsi ifite abanyamuryango 9.
Muri bo abayitangije abahanzi mu bangahe?
Mu bayitangije bose 9 baracyari. Turi muri procedure yo gushaka uburyo dushobora kongeza n'abantu. Yatangiye ari nta kintu na kimwe twakwita ko itangiriyeho, usibye ibitekerezo by'abamambre fondateri ba koperative bagaragaje kwihuza no guhuza ibitekerezo no guhuza imbaraga.
Mwatangiye mu buryo busa nk'aho nta kintu mwari muhereyeho, nta migabane shingiro mwatanze?
Twarayitanze. Umugabane shingiro w'umunyamuryango ni miliyoni.
Mwatangiye mwese uko muri 9 mwayatanze?
Twese dukurikije uburyo twagendana dukora, hariho bamwe bari batarana twagiye twangaja nyuma batagiye babasha kuyabona nk'uko bikwiye, ariko bari mu rugendo rwo kugerageza kugenda buzuza ibirarane bijyanye n'umugabane shingiro. Ku bijyanye n'abantu bavuga ko batangije koperative uyu munsi bakaba batakirimo, natekereza ko koperative ifite amategeko igenderaho. Iyo basanze ibyo ukora bidahuye n'uko amategeko ya koperative avuga, ntekereza ko koperative ifata umwanzuro cyangwa se abanyamuryango bafata umwanzuro wo kugura icyo bagusubiza sebe n'imyitwarire yawe muri koperative. Ni muri ubwo buryo bamwe bagiye basezera cyangwa se bagasezera.
Bwana Jackson, hari n'abavugwaho kuba barahawe ibyemezo by'uko bishyuye imigabane nyamara bataratanze inyemeza bwishyu cyangwa ikindi cyemeza ko yatanzwe koko. Ibyo bimeze bite?
Abagiye bahabwa ibyo byemezo by'uko batanze imigabane, ntekereza ko icyo gihe ntacyo nagisubiza. Uwaba yarabivuze icyo cyangwa se yaratanze ibyo byemezo yari azi impamvu yatumye abitanga, kuko nawe ntiyapfaga kubitanga gusa batavuganye n'inama cyangwa se batavuganye na Asamble General. Si umuntu witokeje mwazana ibyangombwa bitanu kwa kesaso. Hariho indi konvansiyo ya mambo ya koperative kugira ngo babashe guhabwa ibyo byemezo, kuko abantu bose uburyo bagiye binjira muri koperative, buri muntu wese afite ubusobanuro bw'ibyo yakoze kugira ngo abashe kwitwa umumambo ya koperative. Gukora gusasa amafaranga,
guhushanya ku mubare w'abagize iyi koperative, umuyobozi wayo abisobanura avuga ko bataramenyekana neza. Inama yabaye ku itariki 18 z'uku kwezi niyo yari kwemeza urutonde ntakuka, ariko amakuru twamenye nyuma yaho Mugomberwa Jacques uyobora Kopibo yambwiye ko ingingo itavuzweho kubera hari abanyamuryango batabonetse mu nama ikaba izaganirwaho mu nama idasanzwe bazatumiza mu gihe atavuze. Bwana Bonaventure Mvutse neza wabaye perezida w'inama ngenzuzi ya Kopibo, kuri ubu we na bagenzi be bakaba bavuga ko bahejwe, avuga ko ibibazo koperative yabo yahuye nabyo asanga byaratijwe umurindi n'inzego z'ubuyobozi, kuko igihe cyose babwiyambaje ngo bubafashe kubishakira umuti bakomeje kubatera umugongo.
Icyadutangaje mu buryo bukomeye. Ntabwo ari akagambane, ntabwo twabyita akagambane, ahubwo ni uburyo bashatse gukemuramo ikibazo ku buryo buboroheye. Ntabwo twabyita akagambane kuko aho twaba twakiza inzego z'ubuyobozi. Gusa ikitangaje, dukoze business yarigezaho ibyara miliyoni zirenga 120. Noneho aho kugira ngo dushyigikirwe gukora ibintu bibyara inyungu, bakatekereza gusesa koperative. Twabibonye nk'ikibazo gikomeye kwihangira imirimo byaba bitumvikana neza kuri buri munyarwanda. Twebwe twaberetse twabibukije urutonde rw'abanyamuryango nyakuri, kuko nabo barufite bajya guduha ubuzima gatozi. Niko twaba shikirisha bagate abataraba sabanyamuryango kandi niwe muzasanga mu nzego z'ubuyobozi. Mu mabaruwa rero twanditse vuba hano nawe twandikiye ministre twaje tugaragaza ayo mazina, bikadutera ikibazo gikomeye rero kubona twagaragaje ko uyu muntu atari umunyamuryango. Nawe ntambona muri stati, ntabona na procedure ko yubahirije procedure, ariko kavuga ngo uyu niwe nemeje, nta n'itegeko yashingiyeho, atanabonye mu by'ukuri icyemeza ko uwo muntu yinjiye muri koperative ku buryo bwemewe n'amategeko.
Ntabwo hajemo akantu ko gutekereza ku kindi kintu gituma birimwegeza ibi hamya mwe bimubagaragariza bagakomeza gushyigikira abo mwe mushinja ko bari nko kubanyaga koperative.
Burya ruswa iragoye kuvuga utayifashe, ariko nkuko nageze kubikomozaho, iyo umuntu ananiwe gukora icyo agombaga gukora afite mu nshingano, biba biganisha aho ngaho. Kuko RCA nibo bashinzwe kugenzura ko amategeko agenga amakoperative mu Rwanda ashyirwa mu bikorwa. Batagize rero iyo autorite yo kubikora, uwariwe wese yatekereza ibindi.
Ubwo mu buryo bwahuranyije inzego mubona kuzabarangaranye cyangwa zitakiye mu kibazo cyanyu nk'uko byagombaga cyangwa se nk'uko mwabizisabye, n'izi
inyandiko zirabigaragaza. Kwandikiye akarere muri 2014 tumenyesha RCA, twongera kwandika muri 2015, twongera kwandika muri 2016, twongera kwandika muri 2017, kandi twandikiraga akarere na RCA rwose tuzaciye ku ruhande. Akarere na RCA niyo bagombye kuba baradufashije gukemura ikibazo. Iyo koperative abanyamuryango bamwe biyambaje urwego, ntihabeho ubufasha bwihuse, ibintu bizazamba. Kandi ubundi igitekerezo cya koperative ni politiki nziza yo kubumbira abantu hamwe, bigatuma batekereza hamwe bakiteza imbere ku buryo bworoshye. Haramutse habayeho impinduka, inzego z'ibanze n'urwego rwa RCA bakaba maso cyane cyane ku bayobozi ba za koperative. Hari aho nakweretse aho umuntu afata avance kuri jeto de presence, agafata amafaranga y'inama atekereza ko azitabira ibihumbi hafi 400 atarayitabira izo nama, agafata amafaranga $1,300,000 mu gihe kitarenze n'amezi abiri ngo ni jeto de presence. Hari ukuntu abayobozi basa naho bigarurira umutungo wa koperative. Umva rero leta yatekereza uburyo yagura imikorere ya RCA.
Akarere ka Rubavu Kopibi ikoreramo niko karere gafite amakoperative menshi kuruta utundi mu gihugu. Karimo amakoperative 428, ayagera kuri 260 muri yo arengeje imyaka 5 avutse, mu gihe 36 yasenyutse nta myaka 5 irashira avutse. Umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Murenzi Janvier avuga ko akarere gafasha amakoperative binyuze mu mahugurwa no gukurikirana ko amakoperative acunzwe neza.
Dufatanyije rero na ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative, iyo hagaragaye ibikorwa bijyanye n'imicungire mibi twifashisha urwego kugira ngo hakorwe ubugenzuzi. Ariko ntibitubuza nk'ubuyobozi kugira ijisho, gukurikirana, kujya inama ndetse no kugenda twongera ubumenyi bw'ayo makoperative.
Hari amakoperative amwe n'amwe usanga ibibazo byayo bishingiye ahanini ku ivuka ryayo, aho usanga amwe n'amwe yaragiye atangira nta migabane itanzwe cyangwa se yatanzwe igice, ku buryo binatuma abayitanze yuzuye bumva bafite icyo basumbye bagenzi babo, bikaba byakurura amakimbirane. Ibyo ngibyo byo mubikora iki?
Mu by'ukuri ubundi iyo koperative ijya kuvuka, abanyamuryango bishyira hamwe bakagena umugabane, ubundi umunyamuryango wemewe ni watanze umugabane, umugabane wuzuye wagenwe n'inteko rusange. Akenshi rero hari aho usanga kubera ubwumvikane bagize, kubera ubushobozi buhari, bagenda bavuga bati ndatanga igice andi nzayongera imbere terwa n'ubwumvikana ariko mu rwego rw'amategeko kuba umugabane wuzuye ni kimwe mu bigaragaza koko ko umuntu ari umunyamuryango wa cooperative abakozi b'akarere bitwa cooperative officers bafite inshingano zo kujya inama muri ibyo byose ariko banafite inshingano yo gufasha amakoperative kwiyubaka bakabaherekeza kugira ngo bazagere ku rwego rwo kubona ubuzima gatozi
cooperative kopivu by'umwihariko yabandikiye nk'akarere inshuro zitandukanye yandikira n'izindi nzego ikibazo cyabo kugeza ubu ngubu kigeze he
kopibu yakorewe ubugenzuzi n'urwego rubishinzwe urwego rwa RCA nyuma y'ubugenzuzi rero bwakozwe byagaragaye ko habayemo imicungire mibi y'umutungo w'abanyamuryango mu byo tutihanganira n'ibyo birimo yabagaragaweho rero niyo micungire mibi ubu biri mu rwego rw'ubugenzacyaha kuko RCA yabashyikirije raporo iranayibasomera gusa hagaragaye ayo makosa n'abantu bakwiye kuba bakurikiranwa nyuma y'icyo mu bindi byagaragayemo nuko cooperative hari ibyo itari yujuje kugira ngo ibeho abakoze ubugenzuzi rero basabye yuko yaseswa
mu mabaruwa bagiye bandika atandukanye basaba gukorerwa ubugenzuzi ndetse no guhabwa ubufasha mu buryo bwo kuzahura cooperative bagaragaza ko iri mu byago hariyo bandikiye Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nayo ibandikira basaba gukurikirana icyo kibazo no gutanga raporo mu kwezi kwa gatandatu ubu turi mu kwezi kwa 10 byagenze bite ko byatinze gukorwa
yarakozwe kuko ubwo bugenzuzi Ministeri yadusabye gukora nibwo bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative ndetse natwe ubwacu tujya mu kibazo duhuza impande zose zarebwaga n'ikibazo n'akarere tujya inama ariko ibyemezo byose byagombaga gukurikiraho nuko byagombaga gushingira ku ubugenzuzi bwakozwe na RCA ari byo rero nkubwira bimwe byavuyemo yuko cooperative byagaragaye imicungire mibi ndetse hanasabwa yuko naseswa ni bimwe mu myanzuro y'ubugenzuzi bwakozwe na RCA Nyamani ruka wandare mumuji, niyeri chigari wangachira Ajena wangubi jizira yose hindara mukasho
Ubuyobozi bwa RCA buvuga ko ihame rya mbere kugira ngo cooperative ihabwe ubuzima gatozi harimo ko abanyamuryango bose bagomba kuba bamaze kuzuza imigabane ishingiro ya cooperative Kopibo yabonye ubuzima gatozi mu 2012 ariko na n'ubu abayigize ntibaruzuza imigabane RCA ivuga ko ibibazo byo kutubahiriza manda ku buyobozi gucunga nabi imitungo n'ibindi ari bimwe mu bibazo rusange mu makoperative ari nabyo bimaze iminsi bikorwaho amavugururwa Harerimana Jean Bosco uyobora RCA avuga ko hari n'amadosiye y'abantu yashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha bakurikiranyweho kunyereza umutungo
nuko wa motari hari harigwemo hafi miliyoni 205 ariko abumvugira hangaha miliyoni 72 zaragarutse hari amafaranga menshi amaze kugaruka haba mu mirenge sako yagiye yibwa cyangwa mu makoperative asanzwe uturi kubikurikira turagira ngo abantu bose bumve ko umutungo w'amakoperative ni umutungo w'igihugu ku buryo kuwiba cyangwa kugerageza kuwiba ibyo ni icyaha dukurikira ku buryo tubiryoza uwo ari we wese waba wijanditse mu mikorere mibi n'imicungire mibi ya cooperative
kubijyanye noneho n'ubugenzuzi RCA ikora mu gufasha amakoperative gucukumbura ngo hamenyekane niba koko hari amafaranga yanyerejwe yananyerejwe nande byose nk'amakoperative amwe namwe twagezemo bakavuga ko bagiye twandikira akarere tukandikira RCA tubasaba ko badufasha gukora ubugenzuzi ariko bigafata igihe ku buryo bituma no gusibanganya ibimenyetso byakorohera abanyereje uwo mutungo ubu ngubu hari izihe ngamba zo kubikora noneho mu buryo buhoraho bwo gukurikirana amakoperative
sinzi igihe biherukira ibyo ngibyo ariko aho tubonye ikibazo cyangwa aho tubonye umwotsi tutumba duhita dukora twohereza inspection ubugenzuzi busanzwe cyangwa ubugenzuzi bwimbitse ibyo bishobora kuba byarabaye mu gihe cyashize ariko ubu RCA ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative cyongereye n'ubushobozi ku buryo habonetse ikibazo kijyanye n'amakoperative ni direct response
nibyo
cyako kanya kindi nuko hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa iya mbere ubu dufite n'abashinzwe gukora ubugenzuzi bw'umunsi ku munsi ku rwego rwa rw'intara tukaba dufite n'abakozi bashinzwe amakoperative ku rwego rw'akarere tukaba dufite abashinzwe amakoperative ku rwego rw'umurenge abo bose ubu ngubu tugiye kujya dukorana ku buryo na mbere y'uko ikibazo kiba tuzatwamenye ko gishobora kuba ku buryo tuba twoherejeyo na bwa bugenzuzi busanzwe hanyuma nyuma koko twasanga ariyo ibibazo bikomeye tukoherezayo ubugenzuzi bwimbitse
ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA kivuga ko kigiye gushyiraho abagenzuzi baturutse hanze cyangwa external auditors bakajya bafasha kugenzura amakoperative hakiri kare mu rwego rwo gukumira inyerezwa ry'umutungo Hari bamwe mu bayobozi b'amakoperative banenga imiterere y'itegeko ry'amakoperative rivuga ko bari mu nama njyanama n'iy'ubugenzuzi ya koperative batagomba guhabwa umushahara, bigatuma hari abikoreramo kuko bavuga ko baba bavunitse. Ni icyifuzo ariko Bwana Harerimana Jean Bosco uyobora RCA atera utwatsi.
Ndagira ngo byumvikane, umunyamuryango wa koperative ntabwo ari umukozi umunsi ku wundi wa koperative. Umuyobozi wa koperative yaba muri nyobozi cyangwa muri ngenzuzi ntabwo ari abakozi umunsi ku munsi ba koperative. Ni abantu baza rimwe mu gihembwe, kabiri mu mwaka, mu nteko rusange, batowe bahagarariye abandi. Abo ngabo rero cyane cyane nyobozi nibo bashyiraho abakozi basanzwe ba koperative. Abakozi basanzwe ba koperative nibo bahembwa ku kwezi bakurikije ukuntu bagiranye amasezerano n'abo bakozi. Rero nta na rimwe umuyobozi wa koperative wemerewe guhembwa kereka aramutse afashe kontra yo kuba umukozi uhoraho wa koperative. Abo ni kimwe na ba nyiri umutungo muri koperative, ubu tugiye no muri kampani, ubundi ni kimwe n'abashinzwe ba nyiri sosiyete, abanyamigabane. Icyo bashinzwe ni ukungukira mu bwasisi, ibyitwa dividend. Ibyo kandi biba bibyije ubundi iyo bakoze neza. Uwahahiye cyane muri koperative akabonamo amafaranga menshi, ariko iyo baje mu nama cyangwa baje gukora ibindi bikorwa mu nyungu z'ababatoye n'ibindi babonetse ngo bigize. Ntabwo rero twakwemera ko babona salari y'ukwezi cyangwa nk'uko babyifuza, kubera ko ntabwo n'ubundi akazi bahamagariwe gukora kabasaba guhora kuri koperative.
Hari koperative yitwa Kupibo ivuga ko yabandikiye inshuro nyinshi basaba kubakorera ubugenzuzi, ariko mutinya kubasubiza. Ikibazo cyayo kifashe gite ni bamukinye?
Murakoze. Ikibazo cya Kupibo turakizi, ubwanjye nigire muri Kupibo turi kumwe n'abayobozi b'akarere ka Rubavu, ariko ikirimo muri rusange ni ya miyoborere mibi, ya micungire mibi ijyanye no kugira nini yo gushaka gukira inyuze gusamo ibyo utakoreye. Ibyo ni byo turi guhashya muri rusange, ariko ikirenze icyo kigiye kuri Kopuru ubwayo. Yo ubu ngubu dufite umukozi wa RCA ushinzwe umunsi ku wundi kumenya imyanzuro RCA yatanze n'ibiri gushyirwa mu bikorwa. Batakubahiriza ibyo ngibyo kuko tuzagera no ku zindi siteka, ku zindi nzego zo gutuma dushobora kubafata ibihano bitandukanye baramutse batubahirije ibyo twabasabye, birimo cyane cyane guhana abanyamuryango baba barakoze amakosa muri koperative, kimwe n'uko bashobora no kubirukana, ariko birimo no gukomeza gukurikirana umutungo, tugafashanya kugira ngo umutungo wa Kopibu waba waranyerejwe ugaruke. Icyatumye dukora ibyo ngibyo, tugakurikira Kopibu kimwe n'indi yitwa Kowadu, uburyo bw'umwihariko ni mu rwego rwo gutuma ubwabyo twerekana ko koperative zunguka iyo zicunzwe neza cyangwa ziyobowe neza. Ibyo tuzakomeza tubyiteho, ntabwo tuzemera ko hagira abanyamuryango bahombera muri koperative. Barashyize mu twawe, bazi ko ariyo nzira bari bagiye kunyuramo ngo bakore bagere ku ntumbero bifuza, hanyuma hagire bamwe baza inyuma bakwigira inyabyenge bakabatwara bya koperative.
Bwana Harerimana agaruka kuri zimwe mu mpamvu zatuma habaho gusesa koperative atari ibyihitiyemo.
Impamvu ni nyinshi zishobora gutuma dusesa koperative. Icya mbere, kuba itacyubaha imyanzuro twayihaye nka RCA. Icya kabiri, kuba itagikorana n'abanyamuryango bayo cyangwa umubare wabo basabwa kuba bafite bavuyemo. Izi ni impamvu nyinshi zishobora gutuma koperative iseswa, ariko cyane cyane kiba gihangayikishije ni iyo micungire mibi itarangira, iyo nta mpinduka iri kugaragara mu micungire n'imiyoborere. Aho kugira ngo umutungo w'abanyamuryango unde kuburiramo kwa isesa bagifite icyo bagabana,
koperative yemewe igomba kuba ifite abanyamuryango nibura 11 kandi bakaba atari abavandimwe gusa. Mwumvise kandi ko kugira ngo ihabwe ubuzima gatozi ari ihame ko abanyamuryango bose baba bujuje umugabane shingiro, nubwo hari aho atari ko bigenda nk'uko byagenze kuri Kopibo. Inzego zireberera amakoperative zivuga ko zahagurikiye gukurikirana imikorere y'amakoperative umunsi ku wundi mu rwego rwo gutahura no kumenya ibibazo biyarimo hakiri kare. Nshimiye inzego zose twaganiriye mu itegurwa ry'iki kiganiro, nshimira namwe mwese mwagikurikiye. Mwari kumwe nanjye Claude Ganza Munyamagana, mbararikiye izindi gahunda za radio yanyu Ijwi ry'Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Namwe kandi abatwumvise uyu munsi, nongeye kubashimira kwa mwitabiriye ibiganiro bya radio Ijwi ry'Amerika. Birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose. Mubishoboye mwajya mutwandikira kuri adresse yacu mukatugezaho ibibazo birahwe wanyu, ni radio yacu @gmail.com. nsubiremo, radio yacu @gmail.com. nongere mbashimire hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku Ijwi ry'Amerika. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.
nashaka gukora nguhinge ikibira ko mugihara akazi ikure mu icyo kinyoma maguhinge bizagufasha ndayindayindayinda tititi ndayindayindayinda tititi
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.